teddi faydi min calmini kala kadiɓe oɗo wattu studio tamani yewtere hettanade suppa sukaɓe ɗum woni activité jeune kala mbiyanna cakkita yontere hande Allah mbiyanna jetti lewru novembre hitande 2020 Mamadou Sama Seck wondino e mbiyanna Fandu Haala mi wondi ɗo Ousmane Niali Bouli hayrenke joom waari no mbaɗɗa
alhamdulillah jambe seku miɗasukaɓe jokkoɓe heɗotoɓe studio tamani fuu na celli
bisimillah
kabaruji goɗɗi to hande Sembe Seku en kala haala golle mo andaka sanne ɗon ko ɓe mbiyata disque joker a noddirteɓe DJ en jokkinan kabaruji ɗi dow projet kesso kondiri fuɗɗude golle to les région Sigasso to fabade sukaɓe en jokkinan kabaruji ɗo haalde haala kanga ba e berte en wonɓe to honɓe joɗiri le ndi gendi ɗum an fawi dow tariki en timminiran kabaruji haro caɗɗi kaale haala jaabuji Ligue des Champions
hare ke joom waari Ousmane Niali Bouli mbiyanna battu mawɗo dow dewral hakkunde sinuji mbiyanna timmi keñanna to ñonoton
ley muɗum sukaɓe o nokku darti e laamunkoɓe leydi meɗen ndi darano yalla jaam ana waɗa ley cercle o remoɓe maroɓe dabaji e donsankoɓe ciñini toon talkuru aswere keñen hollitinde wiide ndewri baasi watta hakkunde muɓɓen caggal ɗi batuji baɗɗe tati
mbiyanna kabaru muɗum no gonɗinama bangol kanko ministre hakitere laamu kañe yimɓele hewɓe mbiyanna keɗɗona ga enna kanko lieutenant colonel Abdoulaye Maiga kanko woni ministre acteur laamu ko hanni Mohamed Ali Agalida e mbiyanna e dow fajtango Ousmane Niali Bouli
fandamu arandejo yo suddininde yimɓe ñono ɗo hokkude ɗumɓen guure na hani waɗede ko wawa fuu yalla yimɓe o nokku e jawdel mumɓen ana keɓa ndenagu jokkinde daranade yalla dewral ana waɗa hakkunde yimɓe dow daranade yalla laamunkoɓe ana birfito le laamu ñono o gaɗi e bawɗe amen fuu yalla don sankoɓe e fulɓe o nokku ana dukkidira juuɗe arande daranade yalla masibaji ana cela ɗiɗa ɓerde wadde yalla jaam ana waɗa goo hakkillo yettama sanne wala fof komin mbawi wiide so wonami beltake e o golle
Ousmane Niali ɓe mbiyanno heeƴo moniɗe sukaɓe to Sigasso toon ko wiyete Ambe Ñogobolo fuɗɗama mbiyanno les région o
noon jaati goo heeƴo ana fanda muɗum yalla ana faabo sukaɓe wonɓe les région ŋaji ley ɓaleri leydi Mali ndi fewde e masibaji gonɗi ley leydi meɗen ndi e projet o gollan ley duuɓi tati hakke duuɓi tati ley commune ŋaji miseni fakola e bura e kuncinimɓe hoore golleji muɗum yo direction régional jeunesse Sigasso dow gollidal ONG search for common grand et UNICEF
fa hande li kabaruji ɗi mbiyan Ousmane Niali Bouli jonk meman haala mbiyan golle mo yeeɓa sanne golleji jeeɓaɗi sanne
on golle woni heɗum Sembe Seku
wakkati joni o kam ne wiyalla hande e meman golle disque joker en ɓe ɓuurɓe andurede mbiyan DJ kamɓeɓe golla ley botoŋaji kañe ɗum wattu mbiyan yewtereji concert ko nande muɗum
non jaati Sembe Seku
non jaati mbiyan jonka
nenno li maɓɓe wilewɓe du on gaɗoɓe o golle andi
a faami jaati nanno hono ɓeɗo roɓe hinni golle o mbiyan kala telaji huuɗi ɓe jogui hen
sidiki dumbiya anditirteɗo DJ Kewale Alpe min jiiɗi Yirma Jo e juuɗe makko laatade DJ ana hasindine tinnare mawde
en DJ même c'est un
DJ hoore disque joker holititta nga won e DJ en jewtinoɓe yimɓe neɗɗo mo nanaton sefam wattu fijoji ɗi woni noddirteɗo DJ leydi malindi kalo e micro fu DJ noddirte laatade DJ wona hunde ko
yaasiana
heɓa duuɓi seeɗa jon rewɓe ɓe ɗu fuɗɗi oɗo golle ley lawol moɓe noddirta muso académique nokku noddirteɗo espace culturel blomba leydi malindi e mangal muɗum fuu DJ en rewɓe taton jogui Marie Joseph Diacté goto e hakkunde maɓe min DJ jinowo wona pamaɗo fuu yiyata debbo DJ le lindi hollitama wiide golle o worɓe tan wawi waddemo ga min kam mi heeɓi laatade DJ miɗe waɗa fijoji alhamdulillah wawi daranade saɗɗa hoore am ɗe golle o ɗum e tawede muɗum fuu DJ en ɓe ka holliti wiide eɓe gondi fewde tiɗɗallaji nawɗi nde oɗo wattu bambin kansay anditirteɗo DJ saa bele bele duuɓi nogay waɗi golle o wonko haltantamen banggal tiɗɗallaji ɗi
mi
keeɓi tiɗɗallaji faa hee mbiɗen jinnanno jimi amen ɗi ɗe CD caggal majjum min gattiɗe DVD so gonga o wonano hunde ko yaafi ga hande ordinateur yaafini golleji ɗi fuu mbiɗen mbawi hawrintinde jimi amen ɗi fuu nokku goto
hayrenke joom waari mbiyan tariki amen ndeɗo yontere nde dow ko ɗum woni
tariki yontere nde ana fawi dow berete en jooɗiɓe kanga ba hono jettirteɓe nde jambore jooɗiri ley gendi kanga ba ndi fa ɓeydure ɗen fama andi ko kaba sa berete holliti en wiide
minen berete en ɓe woni koɗuɓe gendi arande wolde makan sunjata kañe sumaru waɗi somi eggi kanwa yaade kaba saabi woldene mangaɓe runkino ɗanaɗi ɗum saabi so kanko noddirteɗo dankara tuma digunoɗo sakkike mo noddirteɗo sunjata o yaha o tewtoyaɗo soɓe jiɓɓe woldene timma saabi kanko makan sunjata tan wawino haɓude sumawru ɗum sabani mamirabe amen warde kangaba be bihi berete toure kanye debbo kuyate goto wadde so be yimbe taton be fu hawti yehi tewtoyimo be jitamole dubi joyi
ben na ngeen joge yotor meden minimaga arega jom wari mbi kabaru lobbo wonande kambe sukabe entrepreneur en lady malik bangal hejo lolurgo toni el melu foundation tef ko fuddi fay boyali
non jati sembe seku go hakilo hejo nations unies pour le développement doni pinid fanda mudon yo janginide e fabirade jawdi sukabe malik ko yata ujinaji taton jogibe hakilo golle ko jidi wadde dum le hitande hikande do e dubi tatidu pabor ko yata sukabe jokot ujinaji sappo windugol inde jukina fa sappo e nay lewru novembre do hedoni fanda go hejo hebon himbe mbawbe bamede e mudon dum be dokkete tabe dore ne fam kedena alisise
leedi malinda na wondi fewde tiddalaji mawdi hono ndenaagu kay hebande sukabe ko golla yo fa wawde fewde dido tiddalaji hejo noddirteedo toni elumelu foundation tef pinit juini yalla mo heba wallude sukabe leedi mali kedo demo kanko joshua yer kejaado pinit jodi do leedi mali yo fa wawde faabaade sukabe e wallude leedi mali ne yerwure anniya o woni wallude sukabe ujinaji sappo leedi mali le hejengo le dubi tati ngarodi yimbe temen jeegum min puddiri taw e juude yimbe landinbe hejengo suubede ma ilake fay huna so wana ladda bido leedi mali mo dubi mum fuddata sappo e jetti yaade dubi debbe tawre da hakkilaji lobbi mawdi wallude ma gollande hore mada
d'ici le 14 novembre
sappo e nay le novembre ide anni wadde ko min baawi miden jidini le temdere fu debbe sukabe rewbe tawe hakkune yimbe teme jeegum tubaabe njehedo peme andedi minde yalla ono keba arsugo mo onon du wadde jande
donc de cette formation
godo hejo arande le leedi malini sukabe didon ka subama tafon le mako e quality wiide du e balligu modo juudi mabbe ballobe gollande hore mabbe mide wondino e tiddalla fuddornde sabbi mi walaano balloka mide jogino hakkille golle an heba duubi didi jom ila matanni hejo ngo mi windike non fu fuddiri windagol do beme ande hande de fuddi dum jokkandu do site web hejongo www.tefconnect.com
mbiyen jehem jonka yotro be dan sembe chaldi Ousmane Nyali Boule mbiyen nyande tati lewru novembre du e le 3e journée phase de poule mbiyen Ligue des Champions Real Madrid hawi Inter de Milan dum ni tati e didi
e PSG du tapama doni e Leipzig haybe 2-1 jonga rendu Chelsea hawi dun 3-0 Juventus hawi Ferencvaros 4-1
Ousmane Nyali Boule mbiyen dum timinta kabaru mbiyen hande de
sambe seku non jati do kadde tan kabaru ji hande lamdo hulle en jiddire wara fa ngarte e kabaru ji sukabe guddi sukabe jokolbe heddotobe sakirabe heddotobe studio tamani fu on jaarama wassalam